radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedibe jamwale modo re ngone bete aljumaare nogay lewru uddi tande 2021 yamde jena jabbure kay silimaaji supportati usman nyalbul kabaruji do mamadi kay tata bokki jande to al kamisaare kenyana sappo e jenaayi lewru uddi hitande 2021 studio tamani hebi duubi jetti on kedotole kabaruji di haalaji hedotobe seydibe wiide yo dum projet jogi do nafa mo hande himbe baawa yaade caggal mudon hitande hebi ko laamu horejo leydi kiddo Ibrahim Boubacar Keita fedde militaire en jammini don hande himbe mali hewbe kollitiwde wala fuu ko wayliti e ko dartete e kabaruji di joggo kilo tewo fa han ananabbi kilo ana sotte hakkunde temere jeegon yaade temere jeegon e cappande jeegon sodobe tew mettabe ana darta e wayebe e gouvernement o dinno ke bana o ti dalla jogala yo di woni sembe kabaaju beta ko bismillah modon hedaade si jottamane en puddiran kabaruji de holitinde wiide bonande waɗama dow hijande larmi mali hakkunde boni e nokarale laamu duansa ɓe hollitama wiyede no heddiɓe hen ɓeyde kele communiqué goto cakkitiɗo mo larmi o waɗi wi yimɓe sappo e joyen woni heddiɓe o bonanda sappo woni mbarmuɓe yokaɓe mumen ana nawni sanne hollitinde wiide le kabaruji goɗɗi keɓade wiyama yimɓe sappo e joyen heddiɓe hen mbarmuɓe kana jaafa capanɗe taton no o bonanda waɗi alkamisare keñen wat du midine jabbere silimaaji capanɗe nayi e joyi eɗum guɓɓal larmi mali soldats e mali fewtunoɓe yaade ombori ɓadade hedde laamu booni sappo e jenayyi lewru uddu hitande 2013 sappo e jenayyi lewru uddu hitande 2021 ɗum watta duuɓi jetti ko studio tamani fuɗɗi hokkude kabaruji hitande hikkande min keeɓi ngenaari yiitumo wuuri ɓuɓɓode ɓernde amen sabi ɗum ƴuuri e heɗotoɓe ndi ngenaari yonate ko wiyete vidéo ji ko himɓe cercle bafulobe région kay neldi min warde jantore nde studio tamani haali haala muɗum laateke sababu fa himɓe jomɓen anniyaji lubbi darano heɓen de tiɗal gonɗo capanɗe duuɓi joni pawiɗo dow yawara sukaɓe l'école gelle jeɗɗi cercle o le ɓeɓɓe sukaɓe l'école illa ɗiɗi lewru uttundu keeɓi laana kaake muɗum fa taƴa maayo yaade l'école himɓe bafula be ceede ke wiide studio tamani ana jogi nafa himɓe mbawa yaade caggal muɗum hande anni ko keƴaɗo amen gonɗo to bafula be tew Moussa Besilba heɓeni hen dow faccitago Mamadou Sama Sekou Aly Cissé
ngulɗo tutugol teddengal sijo tamani gaɗi ɗum won jamare e laamukoɓe bafulaɓe gila duuɓi kewɗi sukaɓe lukkuyi gelle jiɗɗi tintila na gonno ti allaji lumgol maayo ka gila ko sijo tamani waɗi yewtere dow kabaru muɗum dabere heɓanama kaɗo tiɗalla ñande ɗiɗi lewru août keɗana seeda fuji horejo mairi cercle bafulaɓe adama banjug sisogo e arɗo lycée bafulaɓe mahamed bey diallo
ɗiɗo golleji ka fuule ɗati yirwere cercle bafulaɓe min jowata ɗo muɗum ta sanne sijo tamani sama en waɗi so ɓiɓɓe bafulaɓe hawti ñalowma hannde fa feewa e tiɗɗalla nawɗo gonɗo sukaɓɓe miɗen belti sanne landinde yewtere nde miɗe jowta yimɓele dokkuɓe ne laanaji ɗi miɗe jowta jamanu nde miɗe jowta fedde kumaniɗo haywre golle
ko mbawi wiide tan yo albarka yila amen ɗum yo hono ɗiɗo golleji jokkite ɗum golti goto e gelle jiɗɗi ɓe heƴaɓe muɗum no gonno e tottugol kaɗo laana keɗɗanna jarafa sambou sisoko
donner un moyen
dokki men bawɗe bawɗe waɗuɗen mi daranade jande sukaɓe ngala bawɗe sukaɓe gonɓe farati wakkati fuu ɗo
maayon
sukaɓe lekkuy ɓe holti wiide hankkasen sarawe mabɓe hana fewi wembede jonkay ne mbawi yaade école e le jooɗo hakkillo noon ɓe hollitiri wiide
miɗe jowta sanne sijo tamani ko laati sababu heɓugol amen laanaka ɗum weeli men sanne miɗe narda allah jonka o wallami heɓude école lobboto min mbawi wadde jande amen sijo tamani min jowtima e moƴƴere amen ko laatiɗa sababu
miccitina wiide sijo tamani e le leruji nayyi e silimaji capantati ne waɗa heejoji dow radio ji capanɗe jetti e joyyi le tatiji mali ana ɓeɗo radio bafulaɓe dow 99.9 MHz Moussa Besidibe heɓanayi ɗum sijo tamani gila mahina le cercle bafulaɓe
le sahal e wuddu leydi meɗen nde yimɓe muɗum hewɓe jetti mbarkanta ko golle studio tamani keɗe koɓe ceedi wiide dow faccitago Aly Cissé
si el
so radio o wala no to wajibi kina o wadde en mo martina jamarude kabaruji laabudi mede jawta studio tamani le dubi jetti kolle ko wadi le leedi malini so be baawi de journal ngaji mabbe ni hala haabe wala min kasi yit mawuri studio tamani le kolle modo lobbo ko goddudo wadde sobe anale radio o journaliste en mabbe wedu ana jangina san
drama formé
Mitchin Tindivida Studio Tamane yo projet Fondation Irondel do Gulidal Irtel Union de Radio et Television Libre di Mali Sakirabe andon di kabar fu mba hebude di do bembe andede do hel amen Facebook kanya konto Twitter Itande tiagal hippitingol laamu rewbe e sukabe jokolbe hewbe kollitiwide wala fu ko wayliti tatteji didu fu be kollitiwide laami be laam hakkondeji o ana kani beedude tinnare yalla himmeji himbe malidi ana kuncane hore hono himbe mali jirata kabar o handen itande tiagal samugol laamu ibeka ani jab mudon ko kalifa goto hebinen do faccitango alissise mamadu samaseko
Et Jude Kanko Fuseni Job, Goto Association des Jeunes pour la Citoyenneté Active et la Démocratie, Golle Kolam Hakundera Owadi Koka Wanako Mata Fi, so a Ewi Ledini no Wordini.
Les premières déclarations de
Halaji Arandeji Kambi Hippibe Lam O, Weni Ngadi Ngul Hippigol Sabi Ledindi Darinon, Kenya Dunno Ibe Ledindi Natampi San, Etelaji Kiwi Bangal Larmi, Wakajuno Walaku Bilti, Muslim Ben Jukiti, Mutra Golemab, Nibel Hobe, Nahitina Sere.
Certaines personnes se sentent exclues.
Pelle rewbe li ngollo latol gotol woni kambe ka laamu hakkundere o golle mudu no wordi yarde ni wana ko neeni be fi Fatima Maiga laami do fedde mom no dirta collectif des femmes leaders du nord centre du sud
la tenue des élections
so bangal lanal wutuji di pultinkobe kay ko buri hewde a tikiti so di ngade e wattuji sartadi di so bangal jogol laamu ultama non no wiide talki yogaji han non hunchne do hore ono ndi u jawdi bangal larmi kay ndator gollo sereji do e do golleji habtibe
Hitane tiagal ko kanko Ibrahim Boubacar Keita Osami bibe leedi Maliko Hassindine mudum faale nyaloma hande hebay non holitiri wiide tay ko to faahiwi be koliti wiide lambe leedi ni jey jonka gollirde halaji mu en yella leedi Malindi ana heyintine
gollobe protection civile jottake altiner yabinane les services yogaji go horgo ana fawi do beidande famu sar gollobe services be hono kani darana daranirade ko yawi sini kasar wadi yasmo ben anni ko daraman may ga hebini hendo faccitango mamadu samaseku alissise
an hani saatu fuf kaake gollirde di haybe yalla hadde kasaraji don ko holliti litna kulna adama jattiki jara horejo gollirde protection civile ngalure bamako
voir si be ewa so tawi chuudi darante di anane sariya e martina jamande kumpa teddina sariyaji mi do jangina yimbe fu gollobe do hono be ngatta arande fabe balla neddo mo tiddala hewti hono be ngatta do so be nyifa yite so fu chuudi gollirde yimbe be le protection civile do ka ana landi
e wi gouverneur ngal lurende guldo haybugol na hani dun wadede le galleji e kayadun gollirde de ganaade lamude kedana baykonate gouverneur ngalure bamako
le odo wakati tobo miden mili odo golle ka wargol mudum ana moddi san golle o ana hani yaade fayoto chuudi yimbe wonde mudum wajibi kina jamande martine kumpa yella abe anda be pamana do tiddalaji bawdi hewtaade be dabereji di ka fu ana bama maire en gombe le district bamako do ka fu fiji dabereji fewde odo tiddalla
denno ardibe protection civile kanye lamu kobe be njeli watangol hakkilo odo wattu mamutu hultiwide toboji kewon sane do tataji lendi fuf
ya warafa han ana fala hakunde mali e senegal hangol danugol wadi ko basi wanno hakunde yimbe delide didi tiagal ko donno mobil mali ko to wanno kasara do lawo leledi senegal nelabe mali anandoma alangara o leledi senegal ndi imugol mabbe yada don yalla basi o anatima be kaltida do hono donno be mobilaji mali kebirta de nagule ndi leede kede ko suleiman kumare kajaro hala sofer e mali wi alissise
La coordination syndicale a décidé
coordination syndicale yimbele donnobe mobilaide kana yidi dena mun hunchene hore miden jidi mi kanne wono odo golle watta kasi alan o wonne labe leedi mali kambe warde senegal fa fudda joddo gol su halda wajibi kina leede idde joddo halda be ewa hono be ngatta ko kunchene hore dena go ami yella ko wadi ko hono mudum fati filto gonga so e perdi mo e jude am bangal jambi ga hono mi ngatta dena go ami mi ardinta so mi keddirike ni dum waran waddude talaji kurdi dun nawde kasa camion ay leedi mali jata ka fey leedi senegal dun ne wawa heddade mi yiki mi kali fami tanki na wala fulko wayti fay nuku do darda wala leedi be por ma eto dubbe dara be torde min chauffeur en leedi mali sun gonga oni mi de tampi sanne leedi senegal gonga mayde ka ana nawo
hande modom sa fe mala tur mali
fa handen tew ana tiɗe ley lumoji bamako kilo tew mo gewala e muɗum ana sotte hakkunde temere jeegon yaade temere jeegon e malli hemere wayeɓe kollitiwide tiɗi kongol wona e mabɓe jurata sodoɓe tew mbi ana metta sanne o kabaru eɓe darta e buseɓe e laamu o darta keɓan o tiɗa la jogola keɗe ko mbi Aboubakirin Agga Mouhammedine yatra do faccitan Mamadou Sama Seku
so mbawi noon ɓuytude ɗum gona ɗum sanne cogu soma heeɗata so ñama o kabartuɗo ɗum ɓeyɗo hen ndatontomi wembere sanne min kay mi gotti jaati ñamude tew liɗɗi tan codanmi ɗo ɗum nottiɗo nafuɗɗi matede muɗum minen buseɓe ne cooda kilo tew temeɗe nayyi e buɗɗi nogue ndennoon min jeeyan ɗi temeɗe nayyi e buuɗi capanɗe jeegom mo guiyal temeɗe joyi e buuɗi capanɗe jeegom tew ɓolo nokkuji way kay yo hakkude temeɗe joyi buuɗi capanɗe jeegom e temeɗe jeegom
kabaru ñaw coronavirus o no wari ley leydi meɗen ndi alkamisare keñen le himɓe ujunere temettato e capanɗe tato e nayi on ƴeewaɓe kanankoɓe docteur en collectivité himɓe noga e goho woni ɓe tawa ñaw covid-19 o won e muɓen ɓe himɓe ñaw o nangue hollitama wiyede ɗo bammako ɗo goni kañe e kulikoro le himɓe sappo e tato wonduɓe sawrede le juɗɗi docteur ɗi hollitama wiyede nayon ka ana nawira sanne himɓe capanɗe jeegon e goho woni wonduɓe sawrede cuuɗɗi muɓen le communiqué mo gouvernement waɗi hollitiwide wala ka fuu neɗɗo keddiɗo hen keño wala de fuu e cantanaɗo keɗɗen joni kabaruji acti covid ko yata himɓe capanɗe jeegom ɓe coronavirus woni e muɓɓen wonɓe docteur en gondi sawrude suudu muɓɓen yettade sappo e jeɗɗi lewru utti hitande 2021 ɓe ñoɓe ana kani keddade cuuɗi muɓɓen patidaɓa himɓe woɓɓe eɓe cawre médecin ɓe ana dara ɓe honno tewtira wiyede ɓe cawrire ka fuu e tawede docteur en ɓe collectivité jogaɓe mabɓe teddinata tabareji mbiyaɗe ɓe keddo cuuɗi bati ɓe jaafe nokku professeur dawda kasum menta andiɗo kabaru ñaw covid-19 le hôpital mali no tekilande aissata diara keɗɗe ko wi
dans les leçons apprises
ko ñaw o fuɗɗi warde hande ko min kaƴƴili neɗɗo fuu ñawɗo so tawi ñaw mum o wona ko naawi sanne sanne ɓenɗon wondude e muɗum suu dogotoro to ana naawi sanne hewɓe mabɓe fuu calto yogaɓe mabɓe jaati ana doga mbit nden woni komin miili hono fuu min gatta somin mbaylita hono yimɓe kaandi sawriraade minen dogotoro en e minen yimɓe golloɓe hunde fuu ko humani covid o min mbi joni min gaɗanno homo fuu sawrire to woni to safare covid o hokkititte CCRF ngaji ɗi e direction région ngaji ɗi kumaniɗi cellal ɓiɓɓe adama moɓe jii ñaw o ala haali ani muɗum fuu to mabɓe to cawroto ɗum ana haɗa yimɓeɓe dugude ana haɗa ɗum yidde hotude du no ley région ngaji ɗi jaati dogotoro en région ɓe direction ngaji gonɗi ley région ngaji ɗi kañi e CCRF ngaji ɗi kañi en kumani yimɓe ñawɓe covid o ko ɓuuri hewde fuu so wona neɗɗo momi andana ñaw mum o na ɗum neɗɗo caliɗo yaade suudu dogotoro tawede fuu neɗɗo fuu tawaɗo ñaw o ana e muɗum ñaw o nawɗo du o kay latanto ɗum wajibi waran suudu dogotoro to hayɓe ɗum ana waɗa sababu somin andi hoɗum jomum yiɗi hoɗum jomum handi e hono jomum jogorte e ley ñaw mu
ɗum o vous êtes dans une situation de détresse
tama oɗo andani ɗum
santanaɓe ñaw coronavirus o nde wotere tan kani peseede ɗi haalaji ananane dow bembe ande ɗe ka dogotoro en jeddi ɗi haalaji wala fuu ɗo ɗi pawi dow kabaru ande kese ɗe e wimaɓe dogotoro ɓe dartiɓe himɓe santanaɓe jappi ko kasen safare ñaw covid-19 o ka fuu e tawede dogotoro ɓe ana darte mabɓe ɓe joppa lewru wotoru hakkunde santigol mabɓe e pikkugol mabɓe jokkadduɗen e kabaruji pawi dow acti covid aljumare hannden lamɗo holli en yontere warore fa garten e kabaruji goɗɗi
Sijo Tamani do Faba Muya, gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
sakiraɓe kabaruji gon ele région ngaji meɗen ɗi jarande laamu Ségou himɓe jomɓen kaɓoreɓe anda woni kippeke alalbari ƴaɓɓene nde dow commune Mafoune o nokku gonɗo le cercle Tomiña ɓe cuumi bureau sous préfet guende nde kañi e antenne julajo goto téléphoji wala ka fuu yonki keddiki hen ka ɓe collectivité kaake bonnama sanne ɗoni ko himɓe ton collectivité joɗo haala dow kabaru ɓeydinde faamo juge en hono hakkeji rewɓe e torraji gatteɗi fewde himbe be ngala bawde timmi alalbar jabbene de to kulikoro to ko buri himbe sappo do ni juge 1 woni hawrbe hawrbe ngal kawrital jande de wadi fa hawrbe hen be la daro hakkunde juge 1 e jaleni do daranade hakkeji rewbe e torraji de himbe be torraji ngatte fewde mo ben be ngala ko bawini koy mo ben be kolitiwde wildaf huntani dum hore do gollida ISAID e Mali Justice Project ko yaata himbe chapande joyon no rewbe ardo en sukabe jokkalbe kanye ardibe dinaji kaltidi alal bare jabbina de do cialala be ngudum wadi do kucialato ngal kawrital wadi fa hawrbe hen be beydene famu yalla kanye du ana ummo ndaro fa kabo e maya be no be kanye e chukuloy pamoroy dum be collectivité service promotion de la femme do ni banta rewbe suko e galle huncani dum hore do ni golle ko golle de golle de wonato kucialato e oni femme itti jawdi mudum do imadara association ed e api o groupe ariro do ni ko be biata 3AG sakira do kadu kabaruji ka kedde hedare do sede yewtinde waran jukkininde di kabaruji do mbahe bodde 3w.studio80.org na do noddi numero via mo 37321 fa ketino den wassalam sido tamani